Download it from ilovezedmusic.com.
My day question is like, who did I offend? But I feel like, anyway, kunga dolendo liko yo boy T. George. Ha, let's say, Lego. Nakulira kumuzi dine 14, but 7 plus 7 is equal to 14. Mafuto ni a defender, komitie kotini. But wira kupanja yo sauka, ukaenda kusikuru number 1 ukufelu. Katichaeko katiru day 1 ukusanuka. Tikasheko kakero monga bola kutanuka. Ninaona vachila mono gani za vopia moni. Nanyamula kabaki kete paki. No wauza naenda naenderera. Sinza kapwerera pala boya mwana olo verera. Ngati umpawi umapa beta ukapa eneo. Agona yuzi masweto puti food on plate. Money in the pocket. Pachi gani yesu noti batu. Mavuto ni obadwa nayo siya kuwantu. Meloti za kachokamo siza kafelamu. Neo Danieli, kome Danieli. Neo Danieli, come Danieli, Neo Danieli, come Danieli, Neo Danieli, come Danieli. Veze kapa kama kamikanga. Veze kapa kama kamikanga. Veze kapa kama kamikanga. Iremba leta kuliresa ni pepesa. Ziko ya kwedezeka ni ethi kweka. Sembe mwaisiriza monga nsolo kuikata kweka. Mundu saza kangena ufumu wa kumwamba na chimo imozi. Watimo multiply machimo you multiply. Monga nyama ya bry. You think you want to die. Musipanga chema guy. Bize na magero mmapapu atichatiba. You even forget your parents okupasa ziwa. But if you die tomorrow kwe uenda ziuzi. Mali chintu chechi nivuta chintu chikulu. Chechi nivala kama kukamba monga chiulu. Ni umoyo wa mavuto, moyo wa kumabuto. Moyo wa notulo, moyo wa ochimani. Umoyo wa nyamuliwa, monga ni wakumani. Chalo chiri na vene, ukakonka unga pene. Neo Danieli, kome Danieli. Neo Danieli, kome Danieli. Neo Danieli, kome Danieli. Neo Danieli, kome Danieli. Veze kapa kama kamikanga. Veze kapa kama kamikanga. Veze kapa kama kamikanga. Veze kapa kama kamikanga. Pay attention and get a gossip from a boy T. George, man. Kunga dolendo liko. Listen.
Download it from ilovezedmusic.com.
Ayo, is it make them bounce?